Billionaire Record.
Hey, 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 Billionaire All Stars. Hey, hey, ah, JR on the keys. Hey,
nikupe nini, baby, ili niwahi your love lady. Moyoni mwangu upo tembele.
You my sugar, sugar, my baby. You my sugar, sugar, my baby. You my sugar, sugar, my baby. You my sugar, sugar. Ah, sukari yangu, sukari yangu, sukari yangu, my baby. Sukari yangu, sukari yangu, sukari yangu.
Mapenzi haya oe ni payote, ila kujali mataibu yangu yoyote. Ulisema utacha ni ya chakamwe, na misi na budi ila kukuwa miniwewe. And if you make me happy once more, I will give you my whole world. I trust that you will be sweetest part of my world, because I will make you the sugar spice for me.
Una nikill, wacha niseme ninavoku feel. You're my sugar, na mindo tea, wewe ndo wangu taradhi be handsome. Na mini wako tuka super handsome. Uko so awesome, bosa, nitalipa sita kousa. Baby come, twende fungate, macha za fisi sifuate. Chagua wine, na kafeel at the end of the day. Ah, mate.
You my sugar, sugar,
sugar,
my baby. You my sugar, sugar,
sugar,
my baby. Sugar, sugar, my baby, you my sugar, sugar. Ah, sukari yangu, sukari yangu, sukari yangu, my baby, sukari yangu, sukari yangu, sukari yangu, my baby.
Tulia kwangu, baby, mana mi nakupenda. Wengi walinipotezea muda, hakuna kweli nilichokipata. Forever,
forever,
me and you.
Forever,
me and you.
Forever, me and you. Forever.
Baby, wageni wanchete mono, mila we utaniumiza roho. My sugar,
you my sugar, sugar,
sugar,
my baby. You my sugar, sugar,
sugar,
my baby. You my sugar, sugar,
my baby. You my sugar, sugar.
Ah,
sukari yangu, sukari yangu, sukari yangu, my baby. Sukari yangu, sukari yangu, sukari yangu, my baby.